Thank you.
lalɛ dugukɔrɔ ka taa i naɲuman ci duguma kolejɛ ntoma lamini siribɛ fure de yan maɲuman ci sa kolejɛ ntoma mɛ jigiya ɲuman kelen fure de saya ma ɲɛyala
jamakayi sunni i mana miiri ma ɲɛ nalon sunni tɔnɔma kɔni ka mɛn walahi naɲuman ci diyan kan t'a tolo
jama kelen sun a mama deli ma ɲɛ ne tɛ tolo kɛ kuma la funɛ ɲa teri ma ɲi dida
jamakayi sunni
a mama miiri ma ɲɛ tɛ tolo kɛ kuma la wulajɛ ɲa teri ma ɲa ma dida
jamakayi sunni
a malo saya ma ɲɛ tɛ tolo kɛ kuma la funɛ ɲa